number one you come ban in Zocolo. I say one thing is I know in Zocolo. Mashambiki, Mapa Mau come ban in Gadone Kundunga. Number one you come ban in Zocolo. I say one thing is I know in Zocolo. Zocolo, Gambani, Tangas and the Zambale, Ungeleza, Siwani, Tanguka in the market, Wine Zocolo. Mashambiki, Balamangunia Kula in Zocolo, Gambani, Kangan and the Zambale, Ungeleza, Siwani, Tanguka in the market, Wine Zocolo. Wanzani, etia abinzani, maitu la kichomonya ikito. Anwangati, bendi zia ukambani, mbinge noma noma. Kinga neki wanzani, etia abinzani, maitu la kichomonya ikito. Shukurani, wano mamu zefe mui mwengu buki zawadi. Mwane miye yandansi etu mbe kanoti. Mwimu ya ni wake dhuwa inzokolo. Mashambiki, sana nundu wakula isi enu na vaichenga. Toma jingi na mwisho imu ndoko saa mwenge. Ni wake dhuwa inzokolo. Mashambiki, sana nundu wakula isi enu na vaichenga. Goma jingi na mwisho imiondoko mwila nguvu. Wabinde wa wake dhuwa inzokolo.
Wabikule wabina, nitula mze.
Mashambiki, jitala mazitwa mona ingenda ni avakwa. Mashambiki, kitala mazitwa mona ingenda ni avakwa. Niazetunga imombi ataiweka mundi. Natabweni wake dhuwa inzokolo.
Get the idea. alkakitise.
Imagine you.